kam karibu tikisha yo buti minataka nikamate minataka nikamate kam karibu tikisha yo buti minataka nikamate minataka nikamate kila guy bila nataka kamate do kila guy bila nataka kamate do atitingisha vitu tukuone do fresh boy fresh I kamata do bamshindi captain kam do nyama chama wanachama sisi bado sisi bado check ule guy anafua kando usikue hard kama John Rambo tuko kwa pate sema I uncle drinks tunakunywa kama Chefchenko CB tall kama Chefchenko uko na right kushika hapo check bill mitalipa sabado Mr. P West mimi sina mambo cheza right cheza left ama angle jini pale King Kong siyo ambo wademu wanacheza chess tempo fresh boy bang fresh ice bang naitwa Bangshi Uncle Bangshi okay siyo mambo kam karibu tikisha yo buti minataka nikamate minataka nikamate kam karibu tikisha yo buti minataka nikamate minataka nikamate sasa hii sasa mapatofu whiskey na champagne andofu arepota amemiti gandofu ati serikali bila gandofu hatuye mimi nasema bakofu yo so bakofu ati 256 na license wademu wana like confidence amekuja kama don't fearance ati jina ni bridge ama process narrow is the way ama realance other boys wanasema nonsense ati tunataka hizo tena license yo yo license yo yo license Madina jali ya patience niko very warm tena freshness PM life ama success ati Monday kwa Monday tuko partying ngoja kidogo niko booking ati kwa tema is waiting kam karibu tikisha yo buti minataka nikamate minataka nikamate kam karibu tikisha yo buti minataka nikamate minataka nikamate kila guy bila nataka kamate do kila guy bila nataka kamate do atitingisha vitu tukuone do fresh boy fresh I kamata do bakshindi captain kam do nyama chama wanachama sisi bado sisi bado sisi bado niko very warm tena freshness PM life ama success Monday kwa Monday tuko partying Monday kwa Monday tuko partying sio mambo kam karibu tikisha yo buti minataka nikamate minataka nikamate kam karibu tikisha yo buti minataka nikamate minataka nikamate fresh boy bang fresh ice bang naitwa Bangshi Uncle Bangshi okay